uchuzi, yeah. Ni tamu tamu, Rabi niko munabudo. Ninataka kula mchuzi wangu, mchuzi mixi. Usikawe baby. Ninataka kula mchuzi wangu, mchuzi mixi. Usikawe baby. Mchuzi inanipendeza, na furaha sana nikiwa nawe, mpenzi wangu, usione mbali, nitakufanja baby, angalia mashariki au magharibi, ndio nikitafuta furaha yangu, rafiki ya ukweli, usisahau mimi na wewe forever baby. Ninataka kula mchuzi wangu, usigawe baby. Ninataka kula mchuzi wangu, mchuzi mixi. Usigawe baby. Nilitafuta furaha ya nilimionda ndani yako, jiko la mchuzi ni harufu elinishinda baby, hakuna mwingine ameweza kama wewe, hakuna mwingine anaweza kama wewe baby. Mama, usigawe baby. Ninataka kula mchuzi wangu, mchuzi mixi. Usigawe baby.
Maziwa ikimwagika yazoweki.